Roger Moore, what's up? Big Six. Yeah.
This is awesome.
Singida's in the building, baby.
Tani nishakuwa super lego maisha nilopita nikaisi kama mitego round to the top yani mambo yako mega kwenye meza ya mafanikio wezi tega jamini njia ziko nyingi unawezo kapito kakutana na vigingi jamini weso kama pimbi ukikosa mkia wezi kosa na shilingi na moyo na visa vya nini muda wakutia uruma tushapiga chini comfortable mind wala swezi kudeny napata ninachopata na shukuru that's fine way to the top like time to shine na mengine mengi ukisikia yeah that's mine
from to the hero from Jalalani paka Sub Zero kikweli Mungu ameniona na mimi yeah. From zero to the hero yani Jalalani paka Sub Zero kikweli Mungu ameniona na mimi
kama upo kwenye koma najua huko na ndoto kuwa music transformer it's on attack abuse use kwenye ngoma either win ama lose usi confuse zamani poor innocent kanita usual suspect na poor mtoto geti na kimkata ta request tunacheza golf na Tommy Hilfiger with the best nikitema speech utasema ni jiga manifest wala uhitaji waganga utasaidiwa na Mungu kipata unakula bata ngine saidia na ndu heshimu jasho la baba tabu za mama nyumbani pilika za mkono familia wende mimi fanya for the streets na wanangu waloko jela wale wanangu masnitch wako mtani kazi jela sako pakiwa pakava kuna mchuzu sinye mbwela usiwe kavu sifa mwanaume kwa na hela
from zero to the hero from Jalalani paka Sub Zero kikweli Mungu ameniona